kuva mu kino nakirizibwa okusinga ne ku balala batakisuubira mu disi dansolaga omuzibu muswagala sikulimba nze nkwagala baby girl batabuta mu bisoyaka nga njuba senako abakwana bantama baagala kukundemesa batawa nze nsaba tobawuliriza baleke 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 nze sikulimba nze nkwagala baby girl batabuta mu bisoyaka nga njuba senako abakwana bantama baagala kukundemesa batawa nze nsaba tobawuliriza baleke 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 kyekakasa kiri kimu wankuba sikumenya kyo kimu nakimu nkolera lukusitadiba nkutwaleko mu kikiri bwe nkulabako njijukiza biribiri nze nanenkyamuka pata ne zikutuka njagala nkutwaleko mulaalo mu kikiri lapa jja kuyimbira kayimba kembaawo njagala nzinyiremu amazina gakolera nkulaga kyolina nkwagala olinawo batabuta mu bisoyaka nga njuba senako abakwana bantama baagala kukundemesa batawa nze nsaba tobawuliriza baleke 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 why don't you listen to me baby girl every day my dream of you baby girl girl know that I love you baby girl look and kalaboka ko saboka ulirize chensaba gema to ulire message araga dance all na ise muchikiri Kwagala, baby girl, batabuta mu bisoyaka nga njuba senako abakwana bantama baagala kukundemesa batawa nze nsaba tobawuliriza baleke 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 nze sikulimba nze nkwagala baby girl batabuta mu bisoyaka nga njuba senako abakwana bantama baagala kukundemesa batawa nze nsaba tobawuliriza baleke 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 Sachiri kuwa kwana Benkwa gala basi tulampalana Banjo gele la binji yesimanyi Baba unja gala touliza ngambo Kela ngambo elazeza ukanya Aba gala nane bacha wagana Nakuride na kazi kikakano Chensaba toba uliriza Baleke, baleke, baleke Kwagala, baby girl, batabuta mu bisoyaka nga njuba senako abakwana bantama baagala kukundemesa batawa nze nsaba tobawuliriza baleke 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 nze sikulimba nze nkwagala baby girl batabuta mu bisoyaka nga njuba senako abakwana bantama baagala kukundemesa batawa nze nsaba tobawuliriza baleke baleke baleke
Up, look, study, bar. Wamune producer Emily.